Kim Smalls. Producer for the Legolas Smash and Beast. Black Mafias, Batman Records. Hono Muwala ya singer. Wada konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tifoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako. Wada konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tifoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako. Okubo kuba mana kona menyane west. Toya gala malevi tibete kuliko limits. Bipote muloba wabula mkube siki. Instead of tunuli rono my baby. Asimunamusikoba ikane wange badari. Alina elia kabi. Simula bako kabi. Ampani kaga mkubisa wala nine chigambo sulo. Dance for me baby wama tofa kuba etade. Malabe bula vikozi muku of them no matter. Alavu yobi sambi na maso yaka. Atenga toka katolinga bale bakaka. 0-0 bubu bone dem score. 100% range joba kuba. Tejo ina vano baka security akoste. Mula foba food and scrap. Baby wana konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tupoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako. Wana konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tupoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako. Alaba musomle tobu sente na magalo. Mubala kawanika kungo baku solo. Echo kafuwe ni dance nja kukubendulu. Naluluji wange choyogena neva fola. Tambula kwejo katimu kama ya kuwa. Habake ya mamuke wa mweze sida. Wendo mumu kwano na bafube mpisa. Jampa, stoma, toja, skava. Love, love, la kalenga na linasua. Kiss back, hug, love, what's a message? Nizira uto, twice a chitro. Wisobano, jemi zanye jiriko. Sayagala mkwatako, aga kubira one. Bobane zibima ama jagwe asala wo. Tonyiza maidi ya muleta fear. Selecta yongezo muziki tubale. Wana konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tifoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako. Wana konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tifoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako. Wameka wantabula wala yomuchusi kwanoka. Wachibele mbele talita mosingane pira o masala. Simukwano kwa zali ono shigatza msupu. Kabina kakotuka no kana deka kubane jambo. Kapisha mi baby yu ama spirit ungo mokene. Wazini sagundeze zosi juli na mbele. Osanyisa nevoka baby face of tizanya hola. I love you sweetie ne katonda chimanyi. Singo bisera wakunyiza lopa jeni magunjule. Ni wakwa dolu step kakwe siro pita atali chivade. Weza buka singa mukano baby kwena linonya. Sipo linji mafato wishes ima komandi. Wana konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tifoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako. Wana konyu mideraji. That's why I say kuita na luluji. Tifoye wada mabele wajamu fako. Sika waninga na kabina kafako.